sikio kwenye speaker. Sina mda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please uko town.
Huku wana niangalia up and down.
Can I please write your number down?
Langu
ni Jackson. Together me and you tutaleta action. Joe sogea karibu ni kupe mitikasi. Sio utani ninachoomba ni nafasi. Kama dano tu, ano tu of your time. Ni kweleze ni live kumai. Toka first time nilipole my eyes on you. Nili believe it's true. Kuwa ni wewe tu, I promise you. Nitapenda buu na utanipenda tu. Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu. Nitakupa chochote utakacho. Pairs and pairs are golden sandals. Your love I'll cherish, I'll keep villa scandals. Pairs and pairs are golden sandals. Your love I'll cherish to keep villa scandals.
Siku moja jama aliniita. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina mda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please uko town.
Huku wana niangalia up and down.
Kama ana nyumba ama ana dinga. Moyo ulizizima. The way he approached me. Aliwasha moyo wangu kama tochi. Sasa andi mimi na zizi na ye. Siendi kukote. Milele mimi na ye. Namshukuru Mola kutuleta sisi pamoja. Nilikuwa nimesha choka kungoja. Moyo ulivyo jujika huu. Sasa umepona na ridhika na sauti tu. Sio lazima kila siku sura yake kuiona. Hata bila ye kuwepo bado na mumona. Akilini mpaka singizini. Mchana mpaka night mawazoni yuko na mimi. Namtamini ye kuliko hata madini ama hela. Sio lazima utajirini. Hata kwa umasikini mimi na ye. Mungu watujali ye. Amini.
Siku moja jama aliniita. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina mda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please uko town.
Huku wana niangalia up and down.
Can I please write your number down?
Okay, come let's get down.
Sawa boo, you know I'm feeling you. Na mpaka kufa kwangu you know I stay true. Forget the haters, it's between me and you. You and me, we spark the sensi. Steams in my fun, the stories of my penzi.
Sour J, leta basi hiyo lighter. Moto wetu itabama paka ita riser. Mimi na we, tu mpaka, paka kifo. Tighter than tight mzee, siyo vitisho. Tighter than tight mzee, siyo vitisho. Tighter than tight mzee, siyo vitisho. Tighter than tight mzee, siyo vitisho.
Siku moja jama miali miita. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina mda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please uko town.
Huku wana niangalia up and down.
Can I please write your number down?